It's some D's on the beat, boy.
Zvibes.co.
Yeah. No wonder I'm footy. Hey. And the boy MJ.
Some D's on the deck.
Some D's on.
Lelo na believer. Munanze ni kapondo. Lelo na believer. Munanze ni kapondo.
Lelo na believe tuwa
unanze ni kapondo.
Uyo kutanaye
dia za kupeleka.
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 Banza twa bati mwasa mwa. Bati paisa Kungo biliva biliva cha muzako. Kasi eva kukanizi la vina. Muzako yo.
Kapondo, kapondo iwe.
Uyo ule nye na nkwe. Uyo ule seka na nkwe. Uyo usangwa kwa na nkwe. Kapondo.
Lelo na biliva munanze ni kapondo.
Lelo na believer,
unanze ni kapondo.
Lelo na believer, tuwa
unanze ni kapondo.
Uyo kutanaye
dia za kupeleka.
Uyo kutanaye
dia za kupeleka.
Uyo kutanaye
dia za kupeleka.
Uyo kutanaye.
Na munga ndiwe mzanga. Kashuri kapondo we mzanga. Umasala ungo kamba kumbuyo kwanga. Nizo una perfecti. Kansi suli perfecti. Nizo mkala na iwe bad side. Kashi boy ndiwe bad guy. I never know. Kashi boy kute wanda sana mpote. Yeah, yeah. I never know.
You a bad guy. Wali super boy. You a bad guy.
Lelo na believer,
munanze ni kapondo.
Lelo na believer,
munanze ni kapondo.
Lelo na believer,
munanze ni kapondo.
Lelo na believer, tuwa
munanze ni kapondo.
Uyo kutanaye
dia za kupeleka.
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 No one in the pew pew. Everyone I see you. Fire frame DJ ndakuona. Chipata music are.
I love some piece of music.
More music on zvibes.co.